maamulka degmada waajida gobolka bakool yana goobo dhul weyn oo banaange oo uusan ka tala galay in la ka dhisay jaamacado iyo iskuul iyo waliba bulshada degmada waajida ee gobolka bakool kasoo biyeena qashingurow iyo nahaaqow xarakumada bulshadii goobta shaqada ku hayta ee qashingurowka kasoo biyaaye iyo waliba markaasi oo hadhawaayana goobaha dowladda hoose ee degmada waajid ee ku fuliyay adeegyada danta guuda
jaamacad yala bilaaye booski way jidimanahay halkay boos way jidinayndhama alxamdulilah ashkura geekaanin bilaabay owlaadaan bay dhoon jogeen wadaasanaa mase maraan wadaasan lahayn alxamdulilah geek unug alxamdulilah ashukra umrigaan geek walina tusa inta jaamacadanin dhisaahay kama hasiyin dadki hagalqaaliyan kama hadsiyin madaxad intanin shanti kama hadasiyin eedi eeda walanik walalsi walmanin taraayan tama walin taraas geek tama almuhiim ah taa almuhiim ee walnasi walmanin taraayaan owlaadaan walbarashada walnin taraas alxamdulilah alshukrulah jaamacada boo geeka weeje dhimanahay booska dhimanahay boo geeka ninimbuy alxamdulilah
hadda geeka inta walin roogne dhagaxdhiga oo shalay maamulka degmada dhagaxdhigi saaun hadda fahansagna suuqa hoola oo gudo ka jari lagu fadaw oo bulshadan eedi eedanka riyaaqdi sido kale dowladda federaalka dowladda koonfur galbeed dhammaan wali fadaane inisa gaar ahaaneed ee ilaha ninka hayaan shaqadu maamulka degmada hay way fadaane inii cid alaalidi kaalmay korta inii gacan ku jeesa badan
bismillaahi raxmaani raxiim waliba roogna dhulkii oo jaamacaddii oo la dhagax dhigaay jaamacaddii degmada roogna iyagoo geeka geedgoodaayan haddii unana bulshada degmada dhammaan waliba meel raayiso meel raayin mahadnagay maamulka degmada oo gudoomiya horkahow geeka waliba roogna degmadii weejid oo jaamacaddii geeka la geedgaadahay waa faa'iida ha korortiyo markii koreytay jaamacad la dhagaxdhiki oo hatana meel raayiso bulshadiisi iska ayanka shaqeyhayto la geedgaadahayo
rahim anu omagaaga iyo sheeshe abdilaahi ay oo insha ururada bulshada degmada weejid oo insheegad geeka hambani suuqi xoolagi oo inshaashay la dhagax dhigi oo hata geekana geed goyntiisan roogna yoonaytay xarun oo kale insha jaamacaddii oo degmada hata inshaayan shalay la dhagax dhigi ilaahay kuma darnaadee hoolugaaska jaan iska wax u qabso lama dalshay suubsado ilay dalki suubi ha dhagax dhaan dhagax dhigna ni suubi oo hata ni sheegad suuqi xoolaan hata roogna ururada bulshada sidii uu aan dhagna
maamulka degmada waajid amara luaas adigu naagu socon shaqeeyow yaka mahasinyi adduunyi mada iradaas geeka may roogne dareelantange dareellii amara luaa dareellii jaamacadda laka dhika fadiya yo geed guruhayna yeeda adduunyi irad janiinge